yo pose que sa con calamu chikondi neka. Leave me alone. Atu ya na vela meso ya naona, just leave me alone. Masaini ni ambiri unanipasa, ninayaona, ninayaona. You say you miss me, chiku kango nilangiza baby. You say you love me, sindine upwala lawe. You say you wanna be with me, kuma iyo ningani paka mwa. You can't be serious. So if your boy ingo le fire umpate fie. Umpate fie. So if your boy ingo le fire umpate fie.
2, 1.
Udanda ula jini na kuchokamo. Lame asini malizapo. Lelo ukamba na dula, sini oneka. Komadion se ni kapelo kusakila ni kubounsa. So ati ukamba chani manje. Nanga masiria se choka kutimanje. Mafoni back to back, yango ni la manje. Ukuti ati panji tikumane. Chawama tachinja na manje. Umbele mwene zombele la naiwe. Gati chinga kuwamize kusiva.
My messages ni maona ukatuma. Ni mamvera chabe ule siku pweza ukatuma. Kairi umani kumbuka chabe chikayuma. Chikayuma.
Say you miss me, chiku kango nilangiza baby. Say you love me, sindine upwala lawe. Say you wanna be with me. Koma iyo ningani paka mwa. You can't be serious. So hey, if you boy ingo le fire umpate fie. I don't care.
Umpate fie.
Umpate fie.
Un patio.